Hapo nyuma na sita kama na banana. Me and I all bass to the bakana. I'm on you, man, I see dick, I'm in a banana. Man, I kill a day, but I don't like tagas. Katangaze, basi, baby, see you pandana. Panda, panda, see you pandana. Katangaze, basi, baby, see you pandana. Panda, panda, see you pandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machakomba katoe toto. Pigo finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. San big
wa rambo kupaka na joko.
Banana, mi na ayo bas tunapakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banana, banana si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banana, si upandana.
Bandana, kanyimlena inabidia weke lawama. Toka teke chikimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti nukulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina narika mnashada nukulala.
Alafu mbona juu na kapitana bado jashiba. Haya basi funguka kama kasi na news kumanga masasi madakika. Na kame chapa nda chapanga makali fast. Hizi dhambi nda vio shandari ya kanisa. Hapa kazi ni kupea nanga mami mbae. Tunakutakanga tunadai ukidai tunabandana. Moja kwanza ni kunyeshe bana banana. Nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza.
You motherfuckers can't be like me.
Bandana, banda, banda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda, si upandana.
Alejandro, onyi wa mabimbo. Jimshika, menshika kama zero. Kila 420 na tura kilo. Alejandro, onyi. Alejandro, 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 onyi wa mabimbo. Menshika, menshika kama zero. Kila 420 na tura kilo. Nikiwa ombito napenda nginyo. Weak spot yako ni kwa shingo. Unapenda pro box ama limo. Chagua moja leo uze kimbo. Na siwe kitu yote fuwe kimbo.
Banana, nina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Na mandongo na siki na madamu. Rapa kiwa ndani ya zone kutupo na tuba don don don. Lana dandi andai ura ura don don don. Lana changi angwai uya uya don don don. Lana kazi angwai uya uya don don.
Lungula, pigwa mate shika deba pewe chumana. Apepeto apakato ue unguna. Kakishika nikatine katukuma. Ai ai akia mungu dai sukuma. Chora saba minadai iyo uduma. Iyo uduma. Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Piga kuni akiwika design unasimamisha. Uko duda ni manguna wamejaza tukibuta. Tia mimba kalinuka juzi akitinga duka. Na kayanda kakodoko kiparaka mabuba. Tambu wakaguo sijipate na mbua. Daru watarua na majiki za maduba. Shikisha na rege ikubebe kambuda. Msupa mauta amejaza uko duda.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shamba na watibu ni kololiondo. Na mifuko zikipona para za livondo. Ndani ya brachi ni ya maji ana majirongo. Kabalun kupuliza ndo kajua ni kondo. Zime nice niko aire na kashuga momo. Nilishiba na kuchipo mali za chiromo. Oya duka wakifunga tunafika soko. Njulu bank nayo nayo akipiga domo.
Nakapele kambanyu nakapiga maosoro. Nakaroli ya baruti ndani ya kikoro. Nakachuna chuna fudhi vako za ogoro. Nakonye kana kuni nakanipa soro. Waki ya chafudhi kwa sabuni za mokoro zao.
Now hear this.
Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this.
Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now
hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now hear this. Now
mistari sisha nasari nimekanguma tapit next stop sini mochari wakileta beef basi tupatane butchery nikikill show si mpesa ni kasalari magians kubwa gallery shida nina amari ya sasende basinari tupa kuchupa mina tupa kutupa tupatane kwa pizza kubakishi mifupa niaje msupa unataka tukangeta muda kula mogoka uko ready kutoka eh? Wacha tuzisiki una roll na masende basi wacha tukatike drinks tuzifike wacha ni kushike watu watu wanike ai ai nasikia zimeshika zimepanda na kuwaga breakless panda na
ukondede na hiyo mazejo ni
tapasta ngangana
sipozi ngangana hell was that
like the
most
of you and I
mother
pretty fun and now
you ni chapa you ni baba you ni kapana
ukondede na hiyo mazejo ni normal nataka nikushike yep. Nikushike kama homa ukondede na hiyo mazejo ni normal nataka nikushike Nayo mazejo ni noma nataka nikushike kama homa full stop non stop bila takoma kama ni noma ite basi na mangoma kama ni ngoma noma ite basi noma only one dilo wakicheki wanakonda only big things alishika anakonda mina washakoro na mambanga mina bonda mina cheza solo nina write na donda babe babe kama nimesonga kama kama nimesonga usidunge black jojo wana kuganduni nimeshinda loto wana sikia wivu nimeshika toto na akienda chini usikose mboto
tupa kutupa nina saka ganji kisha lipuka punguza lipuka tupa kutupa nina kupa nina chona wamika tupa kutupa
this is a big team playing on your source
punguza lipuka tupa kutupa nina kupa nina chona wamika
The music doesn't stop here. More music coming up right after this.
Pick a goto, watch my knocking goto.
Ace, 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 ace.
Pick court.
Call security.
Big a court. Watchman go court. Big a court. Oh, watchman a king court. Shika doto amejazo na kijoto. Vile ni ngumu adi kuliko kokoto. Ako kinjani ni mkule tu kimboto. Harami moto zikishika tetangoko. Gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itabili ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambe na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani vile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Aki rombo saa ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni harama.
Ya karofo ni kona risto za ukagito juki na bosko na mbogi yao walipoteza mavaju zao kwezo mikono zosi kwa mademu wao nishaevu tambicho ni kasmenki wa kidhomo na misi fala na juo nunuka kama shono kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono nindaji reoni moje kunye supo kono kono
the DJ other DJs wanna be
now hear this.
Mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kakona queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kamebeba steki biki nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kakina mazi ya jane nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Eki zidi umengua nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umala nyuki yani queen bee machine.
Ni kunyuke basi lea utatika ni ngoza wacha kwa koweka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo ntakushika kilibaro na ukianza eti kuwika nitakumwaga jetha kugurumisha shimolo utadhani mcheza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kakona queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kamebeba steki biki nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kakina mazi ya chane nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Eki zidi umengua nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umala nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Nasema queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine.
Machine kwa the ego side the pumping niko pumping back up for the work I do the parking booty so juicy goes my fist wanting kwa hii game kuna cheza kima saku chezo rak nigga ukile to daku toko mro shuri liye tu kwa bafu nisha mkema na mpiga bafu chaku
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kakona queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kamebeba steki biki nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kakina mazi ya chane nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Eki zidi umengua nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umala nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Nasema queen bee machine.
Tatoshe kazi kubebe ujipato majibeba ujibeba sinikuli unatesa umeweza kuna venyo majiweka umejibeba kuna venyo nani cheki sezi lenga pia mini shalaiki hiyo luku kuna
kuna venye naitaka hiyo kitu.
Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani Queen B Machine.
Kidogo pale tukishuka wana sumpa ukituona sema pole.
kuna vile tunatesanga. Mipango zetu ki designer. Swaga ni fire hatufichi sema fine. Nalikiza mwendo 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 wamaliza ki designer. Biashara fuko sawa jimezama tuka ki designer. Ki designer, ki designer. Kama ni picha we piga ki designer. Ki designer, ki designer. Kama ni look we piga ki designer. Ki designer, ki designer. Tunapenda ki designer, ki designer. Designina, yeah. Mambo zetu kidesignina, 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 yeah. Tunapenda kidesignina, 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 yeah. Mambo zetu kidesignina.
Kuchi si kuchi tu, suti si suti tu. Isimi yake au Prada na ni suti blue. I say, sikuoni. Isi libe ya jioni ya kizitoka. Niko nyuma yake kidesigner. Lazima azibebe ni designer. Iyo white, all white, kwani ni ya? Ni designer, origi kutoka China. Kidesigner, kidesigner. Kampani namba wechukua kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Unachoma, washa kidesigner.
Kidesignina, kidesignina, yeah. Tunapenda kidesignina, 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 yeah. Mambo zetu kidesignina, 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 yeah. Tunapenda kidesignina, 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 yeah. Mambo zetu kidesignina.
Ah, shaka. Imagine natoka kwa babysitter zetu na looks za kuomba kidesign. Tunapiga marashi ya shilingi 300 ya kupima pale ndani ya jamii ya mod kidesign. Una dabu kislepu inakupata kwa klabu mwenyanya. Nakwambia ilafi ya ilafi nakwambia kubatisha. Kumbe tuko na mabibi kwa nyumba mama angina mama muhonja kidesign. Tunachafua mesa kama ile grupe pamoja alafu natoroka tunawanjia bill kidesign. Get out the way, get out the way, we gotta go.
Now, 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 now hear this.
Nipate nimechila kabingi, fomu mingi, hadia na shanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na niki get done, I blow it all on the whiskey. Jack DJ me, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed nimeplex. Kima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na matasi kama pile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Kima soni mangire.
Your favorite porn star's favorite DJ. Fuck with us.
Bash maradata, tunakuja chap chap, tunakuja na gold tape aka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Asha to a top, asha nikalia lap.
Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Maria kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile. Kama taska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
Me, nimechele na debak. Juu watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, babenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani sio koti. Niko kande ufa na kelele ya mboki. Kama ni mgori, basi kesi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Maria kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile.
Jokes
macho mizo mara mia na what to do. Kama saloon na garamia, kani ndai na nunua. Mishe mishe na changia na what to do. Baba kule kule pende mami, nikutu winda ninda ni. Mahaba take over me, tuwa toke kina nani. Basi kule kule pende mami, nikutu winda ninda ni. Mahaba take over me, tuwa toke kina. Shanta mani mboja, shamuranga mboja, shanta kanga mboja, now is it you? Shanta mani mboja, shamuranga mboja, shanta kanga mboja, now is it you? Shakorobu, 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 shakorobu.
Kicking it live on the ones and twos, you're in the mix with DJ.
Utakacho wewe na mie pamoja mpaka kifo. Na usichoke kunipa moyo wako, tuwe pamoja mpaka siku ya mwisho. Shamta mami mmoja, shamunanga mmoja, shamta kaga mmoja, now is it you? Shamta mami mmoja, shamunanga
strategy. Girl, I can feel your energy. Please don't make me your enemy. Girl, I can feel your energy. Big up on your strength and your strategy. Dance well. Girl, I dance well. Dance, 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 dance well. Girl, you dance well. Dance well. Dance, 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 dance well. Dance well. Dance well. They original, no faking, hey. Can we go into baby making, hey. Oh God, me a taking, hey. Man a sleep a long time, me a waking, hey. Too dirty, girl a double up. Watch ya make two people couple up. Girl easy, no trouble up. Watch no face, man, double up. Can you set the pace, anytime you move your waist. See the man them face, a liar move, girl them a trace. Wanna have you girl for days, are you girl them a chase. What a different thing, girl puppy and face. Why is that? Girl, I can feel your energy. Don't make me your enemy. Girl, I can feel your energy. Big up on your strength and your strategy. Girl, I can feel your energy. Please don't make me your enemy. Girl, I can feel your energy. Big up on your strength and your strategy. Dance well. Girl, I dance well. Dance, 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 dance well. Girl, you dance well. Dance well. Dance, 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 dance well. Dance well. Well. Yeah, you bad, 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 bad. You mad, 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 mad. Yeah, you make a happy face, never done sad, sad. Girl, please take me to your dad. Long time coming, every time you running. Up and running, with no bullets you gunning. Yeah, you look stunning, night and morning. Girl, your dance never know no boring. Man, I love everything about you. Man, never, never want to without you. You can dance about you. Me want to tell CNN about you. What's that? Girl, I can feel your energy. Please don't make me your enemy. Girl, I can feel your energy. We go on your strength and your strategy. Girl, I can feel your energy. Please don't make me your enemy. Girl, I can feel your energy. We go on your strength and your strategy. Dance well. Girl, I dance well. Dance, 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 dance well.
Dance well. Play, spin, scratch. ones and twos. You're on the mix with DJ.
Don't go, I'm kutain. Let us on my number, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya dinabaki, I'm zumbain.
I say tonight we are
dundain.
I say my girl we are
dundain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
Dundain.
I say tonight we are
dundain.
I say my girl we are
dundain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Oh yeah.
Tonight we go
dundain.
Na kwenye ma umedunga.
Dundain.
Tonight
we are doing that. Out of 10, kuna 10. When you chuki na weme, Josedia counter wa pe.
I say my baby gets you fire. Biggie bum bum. I say my baby gets you fire. Eh, biggie bum bum. Can't see my baby gets you fire. Fire, fire, fire. Fire, 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 fire
Ibadi todo we go my bounce beat ifelele. Say your body, hurt your body, elele. I like your black proportion, you get my attention. Oh, ya go soon, my beat to my belo. Oh, ya bossy, be kingy. Money go go soon, my beat to my belo. Like your back, so B.I.G. Yeah, I be give on, be give on, bum. Tell me what's in you, they fun for. Me as I be, I go London. I fit to carry you go London. I be give on, be give on, bum. Tell me what's in you, they fun for. Me as I be, I go London. I fit to carry you go London, London.
Fire, 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 fire. Chachisha na kuita form unaniaibisha mamanzi umekamna usura zinatisha ni magaza wanachachisha zao hazishiki manze tei inaisha hey yo roba ebu juwitisha juu watu wameti hiyo form imejipa hey yo DJ pull up select ama odi wana dance wanatoa hadi shots na mamanzi wana dance wanatoa underpants wanachoma wana ban wanachachisha pale social media tuni mapicha Snapchat install tuni mafilter hizo pics na mafoto wana edit wana crop sijui photo grid light room photoshop hiyo binti ki drop wana dance tuna shot sebu safisha chaku chachisha cheza chini buda unakatia safisha chaku chachisha unachoma una ban una unachachicha chicha 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 chicha
mina chachisha unalalisha barari ramingi buda bakisha tuliwatisha tukiwakisha baraza kunego tulizamisha buda kalisha saka aisha sijali shida zako za kimaisha mina paisha nikisafisha ukitaka kunicheki lola kwa picha ama nataka ni kucheki kila dakika na mtani nisifike ka ujapika nitakatika sitajazika usibonge juu ya life ka ujazika toa pazia songa kwa njia na pongi sitosheki kaijawika
kuna pali unakusa tunabambika
safisha chakuchachisha cheza chini buda unakatia safisha chakuchachisha unachoma unaban una
bima kisinsima hey, niko hey. Maubao pakuwa kasima tukifika mtaa kuchimba kakisima hata nikimbao hi bado ni chuma uwa hey, ABC check it D
check it D
hatukuwe S misiti
sesiti
hey, fine S alizidi tangu ni wache kugiva F nimekuwa G ati unapiga shot moja unazima tangu handshake wanazidi kutupima madeni madeni tumekuwa wa China unadai date hata unijui jina wewe ni msupa tu kwa picha kudandia form imejipa uko 12 years una mimba atiriko ngoma zenyu zina
safisha chakuchachisha cheza chini buda unakatia safisha chakuchachisha unachoma una ban una unachachicha chicha 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 chicha
chachisha mina chachisha mokoro anajua mina chachisha wakisha mina wakilisha saudi mtani mina wakisha pakisha awa janja buda unachoma unahivisha mashata na magala apa tunacheza tunachachisha chachachachachachisha
wale wa sani bado wana gamble si propaganda minjo rambo yeah. Singo baby ina go down yeah. Jukuna vile ni tazi on yeah. Na kuna vile ni mesha data na niwe ninataka chini chini sakata kamata kamata ko kamata ko
napenda unavyo tingishanga
kamata ko
kisha
tell me if we connect. Run them mad on internet. With your big bumper, them feel cushy tacho. Come on, taco, na brenda njaro zako. Shikata, no swaju, we mini wako. Shikata, ko wajanja wote wako. Dufla juice, tunakupa glicho chako. I'm crazy about your party. Cause I'm a brenda, unavyo tingi kanga. Me off if all your setting. Bad man, na brenda, uke tingi shanga. I'm crazy about your party.
Solo, ya se viporo ulinyasa totoro bila ya godoro penzi kipeiti siwezi kusaliti yes sabuni ni echiki maji mweza keko oh, tucheze kidalipo oh, uko ulipo oh, salamu sikufikie yameandikwa maandiko usibamboga usilambe mwiko oh, kurudi kwako ni ndoto akusitakia jimbi nile nae kwa siku mara tatu kama mgonjwa wa oma nikiumwa napona dosi zuri ya nini lekona pesu kalifika ngozi ya chatu vya kupika ulichoma pesu kaliunguza unataka kurudi hapa na mana nilia na ya na kasoro ya nini nipase viporo ulinyasa totoro bila ya godoro sabuni ni echiki penzi kiberiti siwezi kusaliti yes sabuni ni echiki Povu ya nini kungangani Roo naisononesha Moyo na ukondesha Hakatia ujapeneka Wako wengi wanao kutamani Kaga kaenda kwa mama Mdogo waja kufu magaba Majogo. Ya nini kujisononesha Toto mdogo wajipaga presha bure Nile nae kwa siku mara tatu Kama mkonsha wa ama Nikiumwa napona Dozi zuri ya nini